e garke on kitino habaru suka mator studio kala ngoddanta on gettiiru mono ko habaru Aisha Madde demmo de Abdul Muni fofu mo Abdul
yamni wala kay Aisha habaruji di gaddan en sukabe ummatore wombe no hettinono en asaway o
der habaruji di hanani men pudra e der gallure maraade to suka ummatore gonno kala konno domi do horejo leedi keso o mo Niger mo dum deki der yawtare pindinol meden men kala e mabbol ko minak ko dum wadi der wuro Arlit kase men gi ay suka ummatore ko dum mabbi ko minak o en irde golle gon be gada hano ci men kantrana on fijoji men kuccini non balli bannirawo ke non du wadi batu hokkude horejo leedi keso mo leedi Niger lawol fuddude golle mudum kasen sukabe rewbe be maradi be kali ko won be domi do horejo leedi keso o endam Bazoum Mohamed
gonga jati non wadi Aisha ko be kedi ni he Bazoum Mohamed o du ni der ardanga leedi mun kandu no tawa der mun ni ko mu ina burna rewbe misali rewbe tawabe der ci leedi Niger ibe jamadu fa hande mo inol beddaji hubere maradi se kettino den ko Mohamed mamma wadi firta dengal fulfulde
am tank
menam bibbe leedi men domi imma gonnati keso o enda ni woni wojjinana men laabi bonudi di enda den koci hande lawlo Ali Sofo golfugol wadata basedda gada mudum emen gidi golle hinyare gonde no gadeede enda Allah de acci
meisa iradiki
en tant que si
comment kaja o huntana men hajuji amen hadde men rew men keba jangirde lobbe
suhidi
comment domi ni hakillo fukkimo kanjum nino me elata didabun dum do rewbe gombe ladde e gala hite kase kojol diyan lasare bana no torrabe sanne
enormement
Aisha dum wadi lebbi hande ni ko ton enden bangere aviation hobbe du biya aeroport dum mojjini no kura godon ni to sukabe ummatore de enden gonno gara sukabe ummatore de du ni de en darin don nawtoro no kura de enden sanne en kettino ko fanta Shamsu wadi firta dengal fulfulde
bangere aeroport be kebi nokkuto be garto e be powtino dum du kondan gallure nyemede kawon ko mojjini no kurde enden gam batte himbe jaato enden powtino wo ilunaange hirno sukabe rebe sukabe worbe fu njahan ton enden wobbe mabbe no jodo ba e leydi ma du kondan do banguji gadda di enda gam batte fofude hendu labon
labor wallahi nokku tonimbe kawrata njodo gadol mun wodi sanne mede yu faamande bo warde do farde hendu minde higiraabe ngui kay bidda bonda ko fu wala na wade der don ganimbe itama hawjo tobe nokko
gamma tayru amadu kandu suka umatorno o wi nokkunde enna ko wada dum walli mo sanne sabu dum fuddintini fedde makko latol balde heba wada golle mudum ko lati be jeggitino gollangal sabbe galanto be latto dum sona jom
bakwindo lata bal dum bi de wodi fedde latobe de kawjime wakati no ko nokku to nimbe jotto o wada kana dom min pita bal jon oni nokkon wadama alhamdulillah
no wore go kawjio normal
nokkurnde mojjinande wallidu fa hande wobbe do konna kebi ngadi luma ko mudum har fila sottobe nyamduji kanye himbe wobbe wadobe kabu kabu be fu e be do kebe be kunta der majjum
da murike kabu kabu no wore
min en wadobe kabu kabu be yettore Allah gam fa yotto jemma no min ngada kabu kabu saito weti neddo fuji woido jahangal leilere mo wari fu hepata kabu kabu demu do walano hite lantarki de nido boyino watta lereje didi de jondo minyirabe amin bengala de kirabe kambe mbalta don saiver
susuna ka sai won basu mata
nokurnde itane ele banger abiyanso do hun non ko lati nafi sanne sukabe ummatore tawabe der bangernde e be jetta gado majjundu
to en tera sojeji lildo wa leede yas gandiru didde golle hilnyar gadete der chakan tarde endam be jani imma rewbe dolaabe imma surbaabe fedde jinganore rewbe be peccidi himbe imma habarugo endo internet men kettino ko Abdul Majid Isa ardido fedde AGEP darani ne jande e jinganade hakke rewbe ko mo halani men ko dum firti dengal fulfulde
après avoir enquêté
gada yewtinade e hettinade be dum hewti ben e fa handen e ardibe hawju chakantarde enda AGEP fedde sukabe ummatore darani de laabi jande e weltare himbe andinore mun ni do filla o rewbe tato yana he mu'e be der mu'en no tawa tukalel dewil gel du sap e go dum wadi du faande rewbe dubbe be dum tefi yanude he mu'e himbe chakantarar de du dubbe sogeji di teti are mu'e ko hana do lawul dalila durwo renude hakke rewbe e jonde jam der chakantarare durwo go fedde AGEP go ardini wadi ko fedde de enden no jancha golle nyiddude gadaade de enda ide watta du dane faande yaade ardibe chakantarare de enen ko watta e tutti kino him himɓe e arem en ndenu misali rewɓe e cukaloye mum dewu himɓe cakantarare deedu fedde de no watta daane hemu ko watta koɓe gi'i fuu ko hegaki ko waɗa na ko anniya waɗede fuu toɓe deƴƴu e gara ɓe Aïssa Alarba waronje e goho lewru mars hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso e goho campagne kominakano campagne basowo jawdi leydi wi'eteni uranion ton en danni arlitte mabɓe miccintinan himɓe duni ko duuɓi laso ɗiɗi campagne o woni no waɗa ton enda arlitte no wasa jawdi di enda Aïssa maɓɓol campagne o duni fa hannden waddanni saɗorna himɓe tawaɓe nder cekantarare de enda misali sukaɓe ummatore ɓe hannden ni no ɗon no daara ko gaɗa nder huɓere de enda en kettino ko Ousmane Oumar waddi firta e ɗengal fulfulde
sunana Zenaydou Moussa
mi wita kena Zenaydou Moussa mi gollannoɗo campagne ko minaka kiɗɗono gollalɗam dum woni pompis ko campagne on maɓɓa hannden ɗum yaade yeeso seni min kokkitama komin kaani hokkitede dalila darnol golle ɗon min natan e wadde gurdam kesam kamɓe golle kesegom ko ardinmini woni e maɓɓitidde nokkure to are gollitirɗe jamani hano ko wiite sibert en to nimɓe ekkititto moƴƴingol machine ordinateur kamɓe to garta pilo habaruji dow internet ɗum e tewtugol anda do
en ceni mécanicien usine ne
gollal an yo fittare no endan les cominac o endan illum duuɓi ñaɗiɗi e jeegom duuɓi an sappo e joyi ni ko minoɗo gollal ngal nokkure nde endan jonka mbimiɗa hani mi ɓeyda kulle e yaade andal gam batte andal ngal heɓa nafa kandu konɗam min jii du no hani min gadda ballaga yaade e sukaɓe ummatore heɓa kayidu konɗam ko moƴƴini e les fiyo ɗum saabi komin joƴƴini fedde wiyetede MFSI mi e bandiraɓe an sappo gon kaen wonko joƴƴini ɗum miɗen jiɗ du konna fande min gadda ballaga yaade e sukaɓe endan yiɗuɓe ekkintine fittare kay hoore muɗum ɗum woni moƴƴinol machine ji kañum e gattol courant e waɗugol suudir
abonde shahim machine outine
Aïssa jonka se nate nder fijoji coñinol ɓalli
par ko darta fijoji coñinol ɓalli Aïssa e imma alal bittiɗo endan ton palede 29 juillet ɗum waɗi fijoji taekwondo ko tefol ɓoggi yaadu yeeso waɗuɓe taekwondo ɓeydu ɓe duuɓi sappo e ɗiɗi yaade duuɓi lasoye tati kay en tawa nder tefol coupe taekwondo o enda orgal maɓɓe o du maître Isaac Togeni innira
non jati waɗi Aïssa hanono Mohamed Alfazazi kawjiɗo filla gaɗol taekwondo o enden ni haaliri ɗum gaɗol taekwondo o enden fijoji mum ni lawol gol enden ni miccitade no heddu anade maître Isaac Togeni ekkintinowo taekwondo mayɗo o enden ɗum lawol du fa hannden ko watta waɗoɓe taekwondo ɓe enden gaɗa fijoji en ɓeyde ñeñude gam yehude tefol kuppu ko para taekwondo ko waɗete ɗo enden ni nder huɓere ñamede enden lewru mai hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso e goho ñame ɗo ɗu ni fa hannden e doso e agades ton enden du ɗum waɗi tefol ɓuggi ɗi enden
ɗomin kattani on habaruji amen ko sukaɓe ummatore metti kettinaki on kettini men nde on jiiɗi yettinago habaruji o ño on dowla e rtl 3 ɗiɗi majji on jopata buuɗi bagoto sey jamo ɓe on ceyari